Baby's baby.
Fananisha kuwa nawe umebahatika, ukienda mbali watanizika, weupe pobari ni manukato mwili, nikuache kwa nini mama wewe, wanywe dawa kwini sikuache nyamini, yani wewe na mimi ni mile.
Chop, chop,
hey!
Up, up,
hey!
Shop, shop,
hey!
Oh!